Izemani mugabo
Dani Kresha
Ariko rimwe zuri yetonze Komeza umere utyo Ewe iyo nkubonye ndikanga N'umutima ugashya Gahigira indongongorere Ariko udaseka Dore ngo kamenyo yererana Inyange mubire Ewe iyo nkunze sintinya Nubwo wanzanira imbunda Ariko ninde natinya Wowe nkunda wicaye nanjye Ikamere kakawomo kufa Samutonde kakukona Ichimera fukirira kure Barebi barabyo talaba Nukutanshaka Arikurukundo narufite Chijira hano Enyejeza Omuriruri muri juguru mani Nukutanshaka Arikurukundo narufite Chijira hano Enyejeza Omuriruri muri juguru mani Zikuliro mutima netaye Sibira wawe rugwe mutayi Kwa gara nyumande tusande Chobora musanze ngantaye Kule mbele birunji bikusange Sikuleka wanova kumusoni Ina kupenda sana we Na kudata mina we Ina kuyishi chande we Mapenzi lako tamutamu Nagukunda we Nagushaka chane Urukundo rwawe
Mfite rwinshi chane
Nubwo utanshaka Ariko urukundo ndarufite Chijira hano Enyegeza Umuriro uri muri juguru mani Nubwo utanshaka Ariko urukundo ndarufite Chijira hano Enyegeza Umuriro uri muri juguru mani Ariko rimwe zuri yetonze Komeza umere utyo
N'umutima ugashya
Zikuriro mutima netaye Kansibira wawe rugwe mutayi Kwa gara nyumande tusande Chobora busanze ngantaye Jewe iyo nkunze sintinya Nubwo wanzanira imbunda Ariko ninde natinya Wowe nkunda wicaye nanjye Nubwo utanshaka Ariko urukundo ndarufite Chijira hano Enyegeza Umuriro uri muri juguru mani Nubwo utanshaka Ariko urukundo ndarufite Chijira hano Enyegeza Umuriro uri muri juguru